You're listening to the Samoan program on 1FM 98.5 with thanks to the NEMBC and the CBF.
Yeah, fata alo fatu Samoan e fiafi. Il tata bukala me masa ni ai, a fiafi o salu tai tas. Yeah, mwumon vi ele nufa mleanga leo le tua. Yeah, mfayan tata o le mail ne fiafi. Yeah, ilona alufa mlona nga leo mafuai. Fata unu ina tata fi amu nga luenga, pia na masa ni ani. Fata alo fatu ya oe na olo mwumal tata ufa salonga. Tama tina matua si tatou nuu, tatou o tunuu. Faiyan mawale fase launga ne fiyapian masa ni hai. Watu lawe laungana, fate alo fatu, tatou po klame. Fasa moa ya te oe, ili tatou wala leo, ole ivo valu te simale lima. Ote, fate alo fatu wa ili suafo manmalu insu. Ya, onwe taunei kisimas. Tato pespese, ya, mawa tato mu falinga, ya, anpoe folio le tato po tasilitu la fatu langa ino. Ono Yesu, amine. Talo Samoa, o tatou whasalonga nei. Eo mai mail NEMBC, Multilingual News Service, Victoria. Yeah, po le update fo il tatou COVID-19, suluiva, e watu ile ngana whapetania. Welcome to the latest news about coronavirus, produced by NEMBC. Media. I am Faltu Ese, Mwang TL Mamea, your host for today. Across Victoria, over 92% of people aged 12 years and older are now fully vaccinated, with 94% having received their first dose. 1,405 new locally acquired cases of COVID-19. COVID-19 have been recorded with 3 deaths. Victoria currently has over 11,500 active cases, all of which is in isolation. An Omicron case, which has been confirmed in Melbourne, visited both a nightclub and bar across the city on Friday night. Victoria's health department says the positive case intended circuit park in Fitzroy between 9 p.m. and nearly midnight on Friday, and then went on to Collingwood's Peel Hotel after 11:30 p.m. It is estimated that several hundred people attended both venues at those times. All have been deemed close contacts and must get a PCR test immediately and isolate at home for 7 days. In New South Wales, a super spreading event has been also identified with hundreds of patrons at a nightclub and a pub in a Newcastle testing positive. Early research has shown that booster shots are needed to provide additional protection against the Omicron variants of COVID-19. Australia Boosters vaccination program is being celebrated with eligibility for receiving a third dose now set 5 months after the first 2 vaccinations rather than 6 with Pfizer or Moderna as the preferred vaccines. While there is a limited data available on Omicron's research has already shown that protection against COVID declines in the weeks of the primary vaccination completed, with booster shot needed to increase it. Federal Health Minister Greg Hunt has agreed, stating that a booster dose will make sure that protection against the virus and the new strain is stronger and longer lasting. Experts have wanted that Victoria should maintain mandatory mask wearing for shoppers indoors, with the rules set to end this week. Epidemiology said that a growing Christmas crowd and uncertainty about the Omicron strain should see the current mask wearing protocol remains mandatory. University of South Australia Epidemiology Professor Adrian Isdaman said that it would be sensible to continue wearing masks indoor setting, especially for people who are not yet eligible for their booster shot. Premier Daniel Andrews announced last month that requirements for retail customers to wear masks would be filed on Thursday, 16 December. The state government and authorities continue to emphasize the importance of getting vaccinated and receiving a booster shot once eligible. Vaccinations are available at general practice and pharmacies, and no appointment is needed at Victoria Government walk-in sites. Also remember to get tested if any symptoms develop after attending any large gathering and celebration at this time of the year. I'm Mamutia Faletuese and Kayla Mamia. Please join us next time for more news. Stay safe. Perfect time. Love for now, my friend. tātut pesene mo tau al faiva tapo ia e umule manuia pese ele sunga ia longo I puli. Taina tumo o ena to a momel tato fa salong ne fiafi ya pe o tolo fe ngai ngalwenga Ya pese nei fa malo loto ete lau me alofa sili na more Christmas. Pese ele le sunga ya mau lena sinapi matafonga tapu ya Bolivia fafonga.
Sale a uno, vale la unión, saludos. Tan mal me lo hacen, va a chuyo el mucho, va a chuyo. Property market is hot and there has never been a better time to sell. Are you thinking of selling, or maybe you're just curious about what your home is worth in today's market? Your Sold Real Estate has many qualified buyers looking for properties across the Goulburn Valley in all price ranges right now. At Your Sold Real Estate, you can expect a fresh, reliable, old-fashioned and proactive approach when it comes to selling your property. Put the billy on and we will be around for a cuppa and a chat. Call today 5831 6633 or visit our website at yoursoldrealestate.com.au. You'll be sold by our service. Station sponsor.
This station, FM 98.5, subscribes to the Broadcasting Community Code of Practice. The Code of Practice is a set of agreed standards that have been developed by community radio stations across Australia. They reflect the unique principles of community broadcasting and guide stations in a whole range of activities, including complaints handling and Australian music content. If you'd like a copy of the code, please contact us during business hours and we will mail a copy to you.
The Cheesecake Shop Shepparton has all your Christmas favourites. With over 30 cakes to choose from, you'll be sure to find the perfect cake. Get in early, pre-order in-store or online at cheesecake.com.au.
We all go crazy over cake at the Cheesecake Shop. Yeah!
Station sponsor.
Over 3,000 local community pharmacies across Australia are administering COVID-19 vaccinations and appointments are available today. Pharmacists receive the same immunisation training as doctors and nurses, so you can be confident in receiving the same level of expert care during your appointment. Your pharmacist will be happy to answer any questions you may have and help you decide which vaccine is right for you in the privacy of a consultation room. Book online at findapharmacy.com.au or request a callback if you require assistance.
Yeah, for phone by that telephone is more. I mean, actually, normal manner to be out of my.
Nga tutonu liba yaso fatalofa ila ufaafonga o tala mailo tanto kutilu. Elua tangi tua ingo fainga solitu la fono e mafuwa ipano tala iti eono na faatino ili masino novemba o faaulua tune ili faamisinonga. Wa faailua ili sui ili sitala ole ofisa sili lango lango fo yolo taubeina ili pule ili mtanga alue ngo faamisinonga ma ili faafuwa ino mtaubuta faamisinonga. Le sunga au mua Ronnie Ferretti ole asunga fua na tau awai ili ofisa. Le tangi tau pālota mai le tū mālo sanga ngalua. O lo tua iai e le sui tau mālo le fātua tua i le tua sā mō utasi le tō fāfata Ryan Schuster. Le sui na mālo mālo le tō fā maulolo tāvita mosa. O le tangi lona lua e mai le tū mālo faleali li lua. O tua iai e le sui na tau vāmo le vāenga e pui pui a iata tau tangata. Le sunga le leima le fanga ne mia fonotia. Le sui na mālo mālo na tau vāi le fua le fātua tua i le tua sā mō utasi. Le tō whāma iawa fui maonu, tito. Ele fa mautuina se aso le avala wai mo le te mua mua ia tangi e lua le faa msinonga. Ai peo na si le fia, o le te wau fianga le pale mene le sunua le neiva yaso, na fa tauto ai maulolo tamita amosa ma maiawa fui maono tito, fa ta si ai maishi sui e to lima na filifilia mai fai ngā pano talai ti le masina u mabae. O ila to wia e au fiai le to faa fuiono teni na Crichton, ele i palota ina ia le tofi o fale anupo, o le tofa fale o mawae ngā titimai a tafua, mai le tū mālo a le ipantai tū pā ilalo, o le fionga laumati a Manu Ringo Matthew Purcell, mai le tū mālo sā fatalua, o le sunga ya ai ono tile ngafa, mai le tū mālo a ana lofinu melelua, mai le fionga tangalo tele pasi poloa, o le sui filifilia o le tū mālo o sanga ngafa. O tōtō nei le pāne mene le talafa au popo mō mō le tupe, a le whainga mā loa le wāinga wha upuwhai o le wha atua tui le tua sā mō o tāsi ilo nā o whainga, lua sifuru tāsi miliona, vanu se lau lima sifuru wha afe ma le fitu se furu tāsi tā lā. Se wāinga tēle o le tala wha apopo mō mō le tupe na wha lia le tamai ta imini stāo tupe, le fio ngā mulipola ana rosa ale mō li o, e wha tupe mai mea lo fai fafo, le atu sa le au whainga ma le sifuru iwa miliona, wha se lau fitu sifuru lua afe ma le valu se lau ma le fitu tā lā. O le iti wha miliona, o lo se lau fitu sifuru tasi afe, ma le tolu se lau lima sifuru iwa tā lā, o le amaua mai lea i vai ngā tupe toe fitu nai, mai tupe wha alu wha anganga, a mta ngā luenga le malo. O lo pito mā ulunga se le ni fua fuanga le tala wha a popo, i le iwa miliona lima se lau fitu sifuru afe, lua se lau iwa sifuru wha tā lā, o le atali atua ia fianga o le atunuu, ona o pui pui ngā le wha mai i COVID-19 sifuru ma lima.
Lawa fionga ile fongfe talai. Ile masina o se tema lua olua tasi. Na tuina tuwai le laulawa afono le pale mene. Le tala fa atatau au tuo tupe le malo. Mole tau sanga lua olua tasi lua olua lua. Ma o te fie fie fa ilu atu. O loo fa anga solo le leipea lea fa atinoina o polkalame. Ma ngā luenga e pei o na pasia le pale mene. E fie fie e failo atu, i te tono le whama asina, talo ona pasia le tala o le tupe autu. Ua amata ona whaatina pol kalame fsosoani, mo vaenga o lo o afia, ona o le pau o lo iai le tamau ainga, ona o tapu mo le whamai o le covitis furuiva. E le o malo lola o whainga malo, talo ona se e atu le foi. Mai vi ia i pealo tato o tamai le langi, ona o ana wha manuianga ya Samoa, e o mai lava ile nei aso. Lawa fionga ile fonga petalai. O le nei tala wha atatau wha opopo mua mua ni tupi, o loo tamo fai lava e fetu nai. Matoe wha asoa, nisi o vai ngā tupe wha anganga le malo, a wale wha atinoina, o nisi o ati na e tāua. Lawa fionga ile fonga petalai, o te fia fia e wha ilo atu, e ui talusanga fa opopo le afolasi atu, o lo iai le fa moe moe, o le atu i titia le fa asilinga o tupe alo le malo, na iloa na tupe maua ilalo le nei tala fa atatau fa opopo moa moa le tupe, mai le lua tesi male lima pasene, i le lua tesi male fa pasene o le tamau ainga.
Le fionga le tamaita i minsta o tupe, le fionga mulipola anarosa ale morio. Es fu fa so to 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 le tala fa apo mo mo le tupe mo le tu sanga fa le tupe lo fa nga solo i lu mo le komiti o tupe le pale mene mo le ilo ilo ina ono to a so ala o pule ai le ele fono a fo i tu la fono i lana te wa fianga a mata o le tu sanga fo u a fe lua nua. Fa nga lo futi e walu e ta ura i lu mo le sabali nga le tenu ina ia maua skili si masi fia fia. O le tu alalo lea le te tai o le tu angai le fonga fitalai o le pale mene. Ine ua whaia le whaai unga e whaatatia ese ai le whaatautoa ina o whaipule na whiriwhiria mai pano ta laiti o sui wha a popo ia e toa lua o na whoa ta maa tai na whiriwhiria mai le aia inga o le sifuru pasene ina ia ato ai le toa ono o whaipule ta maa tai o le paia inga lo na sifuru fitu a le whono a o whaitu la whono. Na a whea le whaai unga le whong of talai ina ua talia le tula i ato le sunga atu i la epa lupesori ai seile le media le ngaoi. E fia mau so na avanoa e wha leo ai se vaenga na ia wha iloa, e wha sino ile le wha tautu ino sui te mai ta i wha a popo, ua maua ele na vaenga wha au pufai. Pei ta ina ia toe wha iloa ile pale menelo na talio ile wha i unga, ina mo tau fa uila me le minsta fa tonga ma fa nga faiba
ya le sema to le ngol pula atona wai when for atolwai le fatawa oya tawtina ya ole msaya ona mato le tapa ena sfinngalo on fam snop le ngan tupu mo mua mta ukule nei te nail fatu toi no mato ya le fo boto tup pawana si vai sa o manatua o meo boto tupu fatea haya ngai lumal tato ngalwa wala ele nga tato tato wai le swafa pa io le tuo tono il moto le ne ai fape on la tatu faye ye mea ai mai se o lo manino sa vai wa uma foi on la tu ye ao o le amo malo il malo a le foi wa tena finangalo le al malo pa wale
ya olewa mawale
wa talia le tulanga weyai lofai unga
ya
talia tatuwa
mawale kwa manasu lafua olewa
nanga atoa ya panye tele kismasi matatofo tatuwa lufai wa samena alpano mbayo lutatu ya soy fuwa may madwia
ya malo faftai ya malo ale sa no fatuina ya ma mai fo ina isi fo fuanga ya ya o ta to te atu matangi lo soy fo le tua mele ya na fo wo to sa ili se si tulanga ya tar se ngai me uma me ta pena le tua awar me ya ya ta to mo pe ale ma fan fan ale lo fo le li ya ma ta to mo wo fa fani ya ma fa ton fo la o ta to ngalwenga pai wina le to sanga mele ya ta to tu le tua lo fina ngalo wo tu le mai
e te ta yo le tua ngai sunga tu le pa lu pe soli ai se le le mele le ngoi ma le fong of tala yo le pa le mene sunga papali I li o lo I pola te eo masipau. O le aso duru leo ngātu tonu le iwa yaso o le toa yaso leo le fio ngā fai mālo matu mua Matthew Lemisio. I le tofingo le komisina ma le faa ururungo le official komisio fai ngā palota. O na ia tu ua lea ina uatalia aia le minsta o lea tautua le mālo. Lana faa mā vaenga na fai e se tu langa faa mbabe. Na whaelua le mai o le teiminga lue o le komisina o whenga palo te leo ngā tutono le neiva yaso. Ina ua mōse hawa no e fisidi ai le minsta. Le fio ngā whawalo Harry Jeffrey Schuster I le asongafua. I le mai o le whiloa I ngā sui whaipule o le pāle mene. Sa talanoa I nai I a tūlā fono tau whaaufi. Na fola sia I le tauolu manga le fono aufa I tūlā fono le asanua. O le asafreida le vaya sunei na fua fua whaatauto ai le fio ngā whaimalo matu mua Matthew Lemisio. I le tofinga sui pele steno le faa msinonga whanua maswafa. Pei ta iwa le tau nuu lea fua fuanga, I na utao fia le minstao faa msinonga e mafua, o na iei vaenga faa le tu la fono, I le tapena ina atidi o lea tofinga ele imaya. Wa faa iloa le komisio ngā luenga le malo aso malo lo le komisi, I le anga iatua I malo longa mataafonga aso fia fia le kilisimasi I male tau sangafou. E peo na amata I aso malo lo ile aso lua sifurvalu, Lufuruiva tols furuma le tols futasi o tesema, e lea o fiaia so malo o loo mō tangata uma, le asito na I o kilisimasi ma le asito na I o le teo sangafou, fa pea so mafua pea mae a ia so fai lumaina. O le asfraide o le vaya so fau, le aso lua sifu fau tesema, o le aso fai ngā luenga muli muli lea mō tangata fai ngā luenga uma le malo. E toea e uma ngā luenga, I le aso fau I anuari lua felua lua. Feiroa I a tai ao, soifua.
Ya, tāina atu nei pese mō au wha whonga nei fiafi. Ya, au le pese whong nei mai tamo eti se manu. Ya, ma wha mō le Christmas.
Bratman, eat your breakfast. Bratman!
si ma si wa o mai fai me a lo fai o wa pele ile anganga ma chuma ai nga u malaba fai cha along and they find out fifi alaba Messi eu fana mai Vivi ima fa afetai Kau bele o te ofo atu Lo ua lo fa tomo O alava ni fai ngata
and a happy new year Samoa
Today I have with me Sulita Naivalu, a registered pharmacist, to discuss COVID-19 vaccinations. Sue, now, are the COVID-19 vaccines safe?
If they weren't safe, the government would have put a stop to it already. So for them to do a rollout to all Australians, that just shows how safe these vaccines are.
From your experience, have the vaccines so far been effective?
Had no experience with living with COVID. It's because we're far up north. The data does show that the number of hospitalizations due to COVID and deaths are reduced.
What would you say to encourage people in our community to get vaccinated as soon as possible?
Well, if we think about the time we're in at the moment, Christmas is just at our doorstep. So, like, you know, we'll have families around and we would like to spend time with our families. It's very important that every family member does the right thing and try and protect the vulnerable that in our family. So by all means, go get vaccinated.
There is still a hesitancy from some sections of the community. So how would you encourage a family member who is still sitting on the fence to have themselves vaccinated?
I realize that people are anxious about getting this vaccine, and I get that. We're very lucky here in Queensland that we've been given the opportunity to get vaccinated before they open the borders, and hence we'll have all these cases coming through.
Can I just go to my local pharmacy to get vaccinated?
Certainly. Like our pharmacy here up in Rockhampton, we have the two different types of the COVID-19 vaccine. So make a booking. We've got bookings online. You can walk in. Like, you know, you should get an appointment at any pharmacy.
Thank you very much, Salita.
The Cheesecake Shop Shepparton has all your Christmas favourites. With over 30 cakes to choose from, you'll be sure to find the perfect cake. Get in early, pre-order in-store or online at cheesecake.com.au.
We all go crazy over cake at the Cheesecake Shop, yeah.
Station sponsor.
Hooray! The holiday season is here. It's been a tough year, and now it's time to relax and enjoy fun times with your family and friends. Our sponsors, Focus Cards and Gifts, have the answers to all your card and gift problems in one convenient spot. Just drop into the Fryer Street end of the Maud Street Mall in Central Shepparton and check out the extensive range on display. We're a friendly bunch and always happy to help. Open 7 days for your convenience. Call us on 5821 1813.
We are proud sponsors of 1FM.
As we age, maintaining good health and living a pain-free life can become more and more difficult. Are you somebody who suffers from neck or shoulder pain? Are you experiencing regular headaches or migraines? The Natural Approach Healing Centre in Kyabram has been treating people with these conditions for more than 30 years. Don't put up with pain any longer. Let's work together to get you living pain-free. Book an appointment at the Natural Approach Healing Centre in Kyabram today. Most people will only need one or two sessions. Call Sharon today on 0416 499 4476. That number again, 0416 494 476. You'll also find us at www.naturalapproach.com.au.
Station sponsor.
Lelalo lang ina fa tali tali o ai nga mawo mamai wa feilo ai a ole nei lava o te fatali o a fe sa wai launani e kisi mai ma fa amanu ia le kisi masi. Tangi mai lo mole kirisimasi le la lo langi na fa atali tali o ai nga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fa atali po a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanu ia le kirisimasi. Le atua ua whana mai i le whale o manu. O luki tau te lele na mo o e mau. Tau tai a e ia i le tapsanga o se wha asino manga uma mo i tato.
Tawalunga ole ni tausanga O Yesu Ole pepe na fola fola Fia fia ia ma aleluia Le tamalea na malo ia Elona ua le malo o ia Foi ole mesia Le mea lo fasili la valena Moe ma uile nei tau sana O Jesu, o le pepe la fola fola Le tua ua fana o mai, ile fale o manu O lui tau telele Asino manga uma mo itato Manu ia le kirisi masi vale tau sanga fo Manu ia le kirisi masi vale tau sanga fo Manu ia le kirisi masi vale tau sanga fo Oh, Jesus, ua fa'a
Samoasi o tunu pele, ya o me hoi taimi e. A muta e tata por klame, ya e, a sua tu vai malu I poenga, pe a oi se upo ole to tu mali. Manu e tele Christmas ma tau sang fou, ya, a pe hoi nei wa yasa I am ngā luenga. To au na nei mua ngu tia ala, ma me fartu ese mo ka. Ya, e a batu, tato pisipsenga, ya, ma tato whaalinga, tato community shepete nei, ya, to fase fua.